Nikisha maja na baki matope nele store jirudi Nikudanganya tukifo ziko hotela so kwa staili Mini liona tusingefika popote mana ukonyesha bidi Kirombaya ukawarazi nini kose wape akina nani Ninakupenda unajua the full line kishinda kupumua Mfano likizama jua Muranta weka api Sredi fite kikozi Nikibanjo tachua Mapezi maraza na uwana Mofano likiza majua hey. But you don't care Haujari Haujara yako nipe Haujari Haujari Yes you don't care Haujari Haujali Siti kushinda na mbio za mapenzi mana vingi umezidi Kushi bila maji ndio misiwezi ila wewe tenbi Mchongo pesa mjini stario ukatekwa na mabigi Ndipo nikashindwa ligi kumuvuo nilinibidi Ajapo nilijitahidi Nakupenda unajua The full line kushinda kupumua Mfano nikizama jua Smura ntaweka api Sredi fite kikozi Nikibanjo tajua Mapezi maraza na uwana Mfano nikizama jua hey. But you don't care Haujali Haujali Raya konife Haujali Haujali Yes you don't care Haujali Haujali Uraya konive Haujali Haujali Mambo maumivu anafuata mkondo Yeah Hata chikwa naelewa Wanda najua Swanendo Hii Haujali